gudoomiye guddiga doorashada ayaa hadda markaa hadlay waxaana ku dhawaaqay yani natiijada doorashada macnaha inuu ku guuleystay madaxweyne uhuru kenyatta uuna helay cod gaaraya 7,400,000 cod in ka badan ku guuleystay ayuu imanka sheegay marka wuxuuna gudoonsiiyey shahaadii macnaha ayuu gudoonsiiyey ahayd inuu ku guuleystay doorashada maanta iman haddaan ku hadlaa madaxweynaha ayaa ku daynaya marka runtii yani waxa weyaan xilliga doorashada wuxuu hambalyey yani sidaa wanaagsan ee kolji doorashada iyo maatay xatee maatay amasi yani ayaa agaasan doorashada maarka
waan gartay Raila Odinga sanduuqiisu ma yeelay oo dadku ama dadka qaarkii ma u codeynayeen inkastoo ognahay in taageerayaashu ay diideen inay codeeyaan
raggii marka horeba taagnaa sideedii agaasho macnaha magacyada meesha ku yaaleen ku yaaleen sawiradiina ay meesha ku muuqdeen laakiin isaga wuxuu sheegay Raila Odinga isaga shaksiyan wuxuu sheegay inuu yani ka baxay doorashada marka uusan yani isagoo inuu doorashada inuusan ka tirtin inuu sheegay doorashada nabiga ilaa tan bisha dhacday laakiin raggii hore meesha ku soo wadnaa yani oo kalena kulli way wada taagnaayeen waana ira marka qofka ku guriga waa la ilaaliyay oo macnaha yani iskaga riday laakiin isaga yani Raila Odinga waxau ku dhawaaqay inaa hab yaraatee doorashada meelaha waxa weeyaan uusan yani ka qayb gelin oo fashil u dhawaaqay marka saasaa dhigtamaa
waana timika doorashada maxay uga dhigan tahay reer Kenya
wallahi doorashada runtii marka si loo eego yani maxamed runtii iyo loo kala qaybsan yahay meelaha ay ku badan yihiin mucaaradka sida gobolka Nyanza la yiraahdo oo doorashada ka dhacay dhiciin ba ilaa 4 county ee doorashada ka dhiciin tan oo kuma kala fiirsid intii la filayay adduuga hooseeya marka waxaa la dareemayaa dadku inay aad u kala qaybsan yihiin oo doorashada aad ugu kala qaybsameen waxaa la dareemayaa runtii in doorashadani ku xidhiidhka ahayd kii bisbiga dhacday dadka soo baxay aad ugu badan yihiin yacni dadka soo baxay aad bay yaryihiin marka loo fiiriyo doorashadii hore dadka soo baxay marka loo eego marka waa doorasho la oran karayo yani dadka reer Kenya oo kala qaybsameen laakiin hase ahaatee doorasho kasta oo dhacda wadankan ka dhacday inta badan waa isku kala fikiro yani hadda wax ku cusub ma laha balse xaqiiqda dadka Kenya waxaa yeelay doorashadii 2007 waa isku khilaafay iyo 1999 waa isku khilaafay iyo 2000 yani 2007 waa isku khilaafay waa isku khilaafay marka doorashadii isku khilaafay wadankani wax cusub ma aha waa horeba isku khilaafay laakiin tan hadda waxay kaga duwan tahay waxaa la helayaa gobollo aan codaynin iyo gobol kiyaas oo kale ma aynan codaynin iyo yani doorashada ku xidhiidhsan ee ka hor u dhicin xagga doorashadii yani bishii la qabtay doorashadaas waxay ahayd doorasho macnaha la laalay oo yani maxkamadda sare ay tuurtay marka doorashada waxay doorashada ku xidhiidhsan ahayd oo macnaha ay ku tartamayaan kaliya ragga macnaha maxkamadda yani xidhiidhsan ay ku tartamayaan dhacay
waan gartay marka wax walwal dhinaca amniga ah dadkiina Kenya dhexdeeda jooga ma jira wax walaal himil ma jira
horta wax walaal cad weyn oo muuqda ma laha laakiin mar haddii dadku macnaha yani ay kala qaybsameen oo macnaha yani qaabaha doorashada ay ku jiraan qaabaha ay ka fariisteen unbaa la leeyahay macnaha yani dadku waa yaro walaacsan yihiin laakiin hadda amniga wadanku waa fiican yahay wax dhibba hadda ma laha yani meel yaro wada qabsheen laga soo wariyo Kwangara yani meel Kwangara la yiraahdo waa xaafad ka tirsan Nairobi mooyaane laakiin hadda magaalada iska fiican tahay magaalada ay degan tahay yani iska aaday shaqaysanayaan hadda wax dhib weyn oo hadda taagan xilliga hadda idinkan kula hadda ma jiro amniga wadanka waa iska fiican wadanku waa degan yahay guddiga amniga dalka gudoomiyaha guddiga mucaaradka Raila Odinga wuxuu ku dhawaaqay in macnaha waxa weeyaan doonayo inuu wax isugu hadlo yaqaano yani resistance yani inuu wax sameeyay national resistance waxa loo sameeyaa sida isku dhiyo nidaamkii maxkamada gaarka yani India ku dhaqa jiro kale ay doonayaan inuu bacdo wadanka ku dhaqa oo macnaha waxa weeyaan waa mucaarad aan hubaysneyn macnaha waxa weeyaan nidaamkii macnaha maxkamada gaarka kale xubnarka leeyahay bireekada shaqadana aadaaya wuxuu oran karayaa macnaha yani wax laga gadanin yani ama yani muxuuha jiraaska qaarkood yaan la akrinin ama kifiga qaarkood yaan la fiirsanin ama wuxuu oran karaa waxyaaba badan buu isu keenayaa marka hadaa marka waxaad moodaa maarta inuu doonayo in macnaha yani wax la yaqaano dunyan shaxadnaha inuu marka abuuru doonayaa laakiin isaga mucaalada hubaysan imanka uu dadka isu qaadayo ma dabacsana maxaa yeele ninka warin laga yaqaano caalamka laga yaqaano afrika laga yaqaano tani waa yeele xilligan inuu duurka aado ee dibhadeeyo diyaarad ahaa.